Tanami Namushu ya hamba
JMP Entertainment
Uyofuni kusasa lako Kodwa ngicela into eyodwa kuphela Umuhamba buya Sikukhulisile ngezandla ezingenalutho Sikuthumele ngenhliziyo ecwele ithemba Manje wonke amehlo ethu akuwe Ungakhohlwa lapho uqhamuka khona Umuhamba Kumbule kaya kukholutho Sisele nethemba kwe kuphela Ungangene zindabene zingezone zakho Ungajayi zinto ezingafanele Abangani bayafika bayahamba Kodwa igama lakho lihlala nawe Umubona izindlela zimnyama Kodwa umuthandaze Inhliziyo yakho isaba bizi Shale kulindile Kaya lyo shala livulekile Nomu mabuya nini Tanami Ungesabi Ungulungu